Westsidemusicblog.net.
Uzua lizazi lisika pazula kale, ushakate zilitoloza nyangela nindopu ni mafalingi alifasika ofela. Mama tata ni bupalelwi wazwela teni, ipilu ya mukeke chima kono utile kamukana. Ubaba lela lifasika muhau ni yanda yanda ya makane fapila hai. Mwakulila ni mwandwa ni ndwa kofela, ufetula lififi kupanga liseli. Mutambo ni mutambo kimakande, tolo ni tolo ya hae ya petala.
To all the hustlers, we sing a praise.
Wamila taka mupolusa koni kutalusa. Mwayema, mwabenya, mwayetele lanzila. Mwitomboli omunde kachenu kiliza zila. Tina teni mushukwe eh.
Lifasila mwemweta amulitolo katwalo,
amuyeme kusatala la balizazila mina oh. Kimuluti ya etele la nzila, mutwa kuba manga kula pela. Mwana musali ni mushimani ya matisali tolo zeipitezi. Uti hile kufita kamwabo na lela. Every struggle they still believe, planting hope like growing tree. Linzwila he matahae kilubia lolu safeli. Mifasi alina kubaleli swana. Mutambo ni mutambo kimakande, tolo ni tolo ya hae ya petahala.
To all the hustlers, we sing a prayer.
Mila mila kamwa mupolu sakoni kubala. Tina teni mushukwe eh.
Lifasila mwemweta amulia mbola tswalo,
amuyeme kusatala la falizazi la mina eh. Kumutu kaufela, kumwana musiza nini mushimani kaufela. You are the heartbeat of the world. Mundume biwa minabuetelela likandela kamuso. Strength is timeless, glory.
To all the hustlers, let voices arise.
Ingelina leli zebenya mwahali ya malu. Mwayema, mwabenya, ubenyi sanzila. Beautiful arena, today's your day. Let the whole world proudly say, happy, happy Hustlers Day. Yours royalty, Prince Kai Konyambe.
Downloaded from westsidemusicblog.net.